Umugongo guno gunuma Mutwe ne gumbo balu buto ne runji gijale runfude
Muna femu la bibi rumutuala Atinange katula vinyu Yuwa rumbe tunamuachi
Rumbe lwa kaminga rumbanyo
Mago rumbe la bayo rumusenya Atinange tunaluachi Muna femu la zewa
Rumbe lwa kaminga rumbanyo
Musaja zumba wakazi vuliruke
kwato mugono kubanyo na fabantu nga wakuboze wekangengera basimatana omusajja walumba tuyiganya nnyo abaddu n'abazaana tuli kumbi ati wulira berutudaza wulira berutukabya olumbe ne rutudaza olumbe lwakabiga luluma nnyo abange mulabe bwe rututwala wulira bwe rutukabya olumbe ne rutudaza olumbe lwakabiga luluma nnyo abasajja abakulu ne tugakaba n'abakazi ne bagakaba n'abaana ne bagakaba olumbe lwakabiga luluma nnyo Katete
wanji
korumbo rusalite magezi
a magezi nagafunye dda kubanga nja pambala okulo yange galobindi gamubotusi enkofiira ne stokes ne giravu zimalinga endeera ndani
olwo kyogamba nga oluwonye
ate tunayitawa
lwine emitego mingi mwerubera oyita wagulu lutega wansi abagendera ndani tubalaba nnyo naye bwakomawo ne lumukwata wano mu uganda ffe wetubeera empalana nefitina bbuloka waalo abafudde emmotoka ne beesikona n'asigala ng'akaaba olulonda kambi ate walumbe yatuutega nnyo kubanga afudde emmotoka nga yamukoonye bamutuuka abalamu ogenda okuziika era gye mulinnya ate ne batwala waliwo n'essaawa ey'omunaana ng'abadde omulamu kati mulambo bayimba ennyimba ne bakutwala awampi awazaayirwa ne bakusuula munnange ewulira bwe bakutwala owulira bwe bakusuula olumbe ne lutudaza olumbe lwakabinga luluma nnyo ati wulira bwe lutudaza wulira bwe lutukabya olumbe ne lutudaza olumbe lwakabinga luluma nnyo waliwo lw'endowooza ne mbugana tosanga walumbe yali tuvaako ne tutuuka mpozi okumufumanga naye ekyo kizibu ye yajja lwambi olaba kuba emikwano obelulidde oyinza okukaaba ate n'obivaako anti oba baze basukka lwenda abaami n'abakyala belutudde kati nze bwe mbalaba obelulidde abaali abange ddala ddala ennyo nga nange nkimanyi nti lwe lugendo bannanga ab'emikwano bannoma nnyo moses katende ne lumutwala guludde ne ne lumutwala balijidde ne lumu lyajjo olumbe lwakabinga luluma nnyo mwami katende ne lumutwala wulira bwe lutudaza olumbe ne lutudaza olumbe lwakabinga luluma nnyo dani ndi kuno ne lumutwala emotebi ne lumu lyajjo ne kalinnya ne lumutwala olumbe lwakabinga luluma nnyo bannange nze kyendaba ekirimu amagezi tusabe katonda atuyambe era nga nze ngenda obbasabisa
tusabe mu ddiini ki
ng'oli wa ddiini ki
nze ndi mukatuliki tugende mumaaso
ayi mukama wanditusadde n'okyusa ekibonerezo ekyo nekivaawo kubanga walumba tutoŋŋamyeko abaddu n'abazaana tumutya nnyo leero twajjirwa guno omutego paawo atalika abagulire kaani bwotuuka emasaka kati matongo twebuuza kye twakola oba twalyaki wano mu kampala ffe we tubeera luse lusensera ne lututuuka we lwayita ssebaawo awazibwa ennyo tewali atatuukawo ne bwalibaani mugongo guno ogunnuma mutwe ne gumba obba lubuto ne lunjigijja leero nfudde nze nakola ki mu bye ndinawo leka ngambi abange nze nakola ki mu bye ndinawo leka ngambi nga olumbe lundi bubi sula ndaga maama ne nkulungutana abange olumbe lundi bubi sula ndaga sebaka kutulu bannanga ekifuba kindu bubi nekintujja nsula nkaaba
abanga omukono gundi bubi negumbeketa nze bakakuzulu bannanga okugulu gundi bubi sulandagamama nenkulungutana nze nakolaki kubyendinawo lekanami mwana wange kwe mwana wange kwe kuwadde kyabusika motoka yange yo enyumba yange byonna bintu byamusika embuzi zange enkoko zange byonna bintu byamusika ebintu byange ebyo ebintu byange ebyo sebobikumanga abaana bangaabo abaana bangaabo sebobakumanga nemungazi wange mukyala wange oyo sebobakumanga bannange sulandaga sulankaba sulansinda bannange sulandaga sulankaba ate sulansinda olumbe nga lundaza sulansinda embuzi zange enkoko zange byonna bintu byamusika motoka yange yo enyumba yange byonna bintu byamusika wabula ebintu byange ebyo ebintu byange ebyo sebobikumanga abaana bangaabo abaana bangaabo sebobakumanga